Jersey on the beat.
Wagenze kulya ebikuja mu maso gange wekwese katunyumiza omukazi gwe nakuwa mu butufu amazima ddala kiki kyokyonjagaza ebirungi bye nkuwadde kale amazima gwe byofudde ensonga ogenda kufa okufuna kutuuyana okuzaala bulumi ate ogobeddwa genda
Yeah, whoa.